Hi, Sizwe and the team. Mina, nope. I believe ex yami umuntu oke wangibheja nge-3,000. So akaze, so noma ngibabona nje kuyafana nje nokuthi ngidlule iphepha eliphephuka elihambiswa i-dust. And people they think ukuthi ngisanekwalo something. No, angisho before we know each other besingazani. So sazana, manje sesihlukene, asazani futhi. Uma ngidlula nabosisi bakhona, angisho bosisi nabangani nginazi ngaye. So ayiseke into esihlanganisile, so nani tswada. Injalo for mina nje, as long as anginikeza 3,000 esandleni, hhayi shem, ngizokuphuphutha-ke njengephepha uma lihambiswa umoya. Maybe uma ngathola we oke wangibheja nge-3,000 or angiphe nje, ya maybe uma ngambona ngathi ungitshitshe ngalo or ngumgijimiso or something. But now ne, on the street, on the earth, after school to after school. Danko.